But it was a wish. Bantu bantu like this. Unaruka now 24/7 in a week. Hello. Tushepite vizaza ungali matembele daga mwisho tukazisaka. Tumezisaka sasa tunakula kusaza. Way back tulikula dona, hatukujua nyama choma. Sponsors walikula kona, sasa wala nuna yani kila wakituona. Ukileta ushushushu staki wachawi hapa wa usukati uku. Mkiona tunagubu safi. Mwanzo tulitubu bila taya bukuda. Sema siri zinakuja, siri zinavuja. Snishi wanakunja swa patadiri bila vumba ta. Hila zwala kunja madiri anabuma mta. I don't want to like this. Uko hapa in the future kuwa but it was a wish. Bantu bantu like this. Unaruka now 24/7 in a week. Future kuwa but it was a wish. Bantu bantu like this. Unaruka now 24/7 in a week.
Pesa ya kuvinjari.